It's the money making music.
Yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Hey, be like, yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Hey, be like, yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Siamo ya shisa umuhlimpela uyangijabulisa uyathandeka uyangithokozisa ukubona wena uthanda mina ngoba ngithanda wena uyaqebezela uyakhanya my love fudumeza inhliziyo awubone ngiyashisela Uyaqwebezela, uyakhanya my love Fudumeza inhliziyo, awubone ngiyashiselwa Ngiyashiselwa, ngiyashiselwa Hey mina ngiyashiselwa Ngiyashiselwa, ngiyashiselwa Hey mina ngiyashiselwa Ngiyashiselwa
Malanga siko tebunandini Uwama ngomu umutala niti Uwama mfuni kevalia Ezo flexa ngomumu Hey, malavi Umalanga siko tebunandini Uwama ngomu umutala niti Uwama mfuni kevalia Ezo flexa ngomumu Sezo paraka kum Niko timba espo ngolo Bensa talindana nipo Nizo basu nengengelu nosipo Nosipo Wee Sezo paraka kum Ngikudinga isiphongolo Ngisacela inhlanganipho ngizokwazi ukunakekela unozibo Unozibo
Uyaqwebezela Uyakhanya my love Fudumeza inhliziyo Awubone ngiyashisela Uyaqwebezela Uyakhanya my love Fudumeza inhliziyo Awubone ngiyashisela Yeah, she said, oh.